Sawa kulai, tatunye chi high grade.
Okay.
Zemenya wasa unene na kwa wakulia mukene. Buti made in Uganda.